beat.
Wanasema nipo single, chapo na poste maua. Eti sina kazi, Dubai nafanya tuwa. Ai, wanasema rangi fake, matiti haya na size. Wanasema changu hawawezi, si wajali miliko busy. Jamani, jamani nina wakera. Kwa mafitia wakera, baisore turore. Wewe,
wanisema mengi mambo kazalika. Ila swezi mambo nilipo tapika.
Cause he's there.